Chuchu suula, kiboko ya vigagula, nakalisha vikaptula, nafanya kama sungula. Very
good,
good, good.
Bebe, shika uko, apo, 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 uya, uya, iya, 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 yo. Bebe, shika uko, apo, 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 uya, uya, iya, 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 yo. Hey, ambuli chi, 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 ambuli cha, 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 ambuli shiki, ki, nimewa chapa, chapa.
Wezi kunbani aliziki ankali sito ikiki na levo zangu ufiki.
Tulia, wewe, sikiliza.
Oya, ahe.
Wezi kunbani aliziki ankali sito ikiki na levo zangu ufiki.
Tulia, wewe, sikiliza.
Oya, ahe.
Master!